This is the Mahikeng FM podcast.
Re ka toga jalo ura ya bosupa ibile ra jalo ka koreng ya borobedi. Fela ga ya ka nesi ke go kaetse gore tla re boa e be re boa jalo fa le kagiso. Tota karabo monyadi wa ke ene tse be re buisana jalo le ene mo nakong ya ga jaana re bua jalo tsa politiki. Raito rabila tsake tsena go ke go dimelise ke go amogele mongwe ame tsholofela ke gore msiradne se ke utla jalo gore bokutlo jwa beke jwa re tswantse re ba go bone ne gore maswe ka o ka ba rialo.
Nwa ke go dumedise re mo ke dumedise ba re tswa ba tsa ga ma Mahikeng FM e nya bokutlo jwa beke bone boditse didi ne ke itumela ga re kgone go bo bona.
No ke sone se se tsona seo ya no ntse ke re kare ei kana kana ka lo eo e u ka go yone e ratwa ke sirame hule me se se tsona ke gore re santse re le teng santse re tsela a re nne ntse re bona jalo go a kopile gore go tla nna jang
go itumedisa mongwana.
Ee mo letsatsing la gompieno ke ne ke ntse ke re amoretse ke mora kere naga tse e leng gore bontsi ba sebaka motho o tla ba itse ka tsone re tlebe re itse ga go etsagala sengwe ka ko dinageng tseo yaka re bua jalo ka naga ya Ukraine bontsi ba sebaka tlebe re lebelela jalo gore polotiki e ntse jang ka koo re lebeletse jalo gore makoko a busang mo seemong se seng gore ga jaana se teng ba bo ba reng ebile le go lebelela jalo gore yaka re le naga ya Aforika Borwa politiki ya rona mo ha re lebeletse bile bogolosegolo jang yaka re na le tirisano mmogo le dinaga tse tshwanang kana jalo le yone Russia ha re lebeletse seemo sa rona sa politiki be re ya re lebelela le mmepo otlhe wa lefatshe re ka re re eme fo kae re ka re especially makoko a rona a leng teng mo seemong sa ga jaana re tsamaya fo kae.
Well, ke dumela gore dipolotiki tsa Aforika Borwa ke tse e leng gore jaaka gangwe le gape re di matured matured in the sense that there is freedom of expression and so it allows for as many political parties as you can have in the playing ground. Ebile seo se dira gore mo Aforika mongwe le mongwe a kgone go nna le tlhopho ya gore ke mang a ka eletsang go a moetele pele. But it also allows for a competition of ideas. E leng gore gangwe le gape ra e bona mo nageng ya rona go na le makoko a e leng gore a tla ba a re a dithoto tsa setšhaba di tsewe di nne ka fetlase ga puso o nna le makoko a tshwana le Democratic Alliance le Freedom Front Plus a tla ba a reng nyaa a mongwe le mongwe a nne ka se e leng sa gage o na le makoko a tshwana le ANC a e leng gore a tla ba a amogela maphati a le mabedi go ya ka mokgwa o rileng jalo jalo. But when you go to other countries go na le dinaga tse e leng gore ga o fitlhele seo se direga thata o dile sekao ka naga ya Russia e leng gore ketele dipele ya ko teng o kare is more authoritarian ke letsogo le e leng gore le tuile ebile ga la letlelela thata se o kareng is opposition. So when you are opposition in Russia you are most likely to suffer the consequences of being gagged. Seo se raya gore ga o ye go letlelelwa go ntsha kakanyo ya gago nako nngwe le nngwe o eletsang ka gone. And as you have seen in the past ba bangwe ba e leng gore e tlabe e le maloko kgotsa batho ba e leng gore ba bua kgatlhanong le puso eo ba feleletsa ba latlhegetswe ke matshelo jalo. So ke lefatshe ka bophara tota di farologana go ya ka ka naga le se o kareng is the historical background of that particular country. But ga o lebeletse Aforika Borwa ke tsaya gore Aforika Borwa maemo a sepolotiki le kamano ya baeteledipele ba makoko a farologaneng a sepolotiki re na le a system o kareng e botoka go feta dinaga tse dintsi mo lefatsheng le re tshelang mo go le one re mo.
Ya no ke ratile ka mokgwa e leng gore o e ba jala ka teng yaka re ntse ra lebeletse jalo gore go na le makoko a mangwe a leng teng mo nageng ya Aforika Borwa ba e leng gore ba ntshitse jalo maikutlo a bone ka seemo se e leng gore se diragela jala ka ko Russia le Ukraine mo re boneng jalo le maloba moeteledipele wa lekoko la Democratic Alliance go fitlhelela ba re no a ke go bona jalo seemo ka ko nageng eo gore se be ka tsele ntseng jang. Yaanong Haribua jaloka naga ya Afrika borwa ke itse jalo gore monngwa gentse tse di fitileng tse di malwa le ko morago kwa re bua jalo gore naga ya rona ya Afrika borwa le kokola ANC ke especially ha re bua jalo ka go pegwa jalo simuso ga the first black president and le go lebella jalo gore politiki ya rona ya naga ya Afrika borwa ka mokgweleng gore makoko a ile a itsagale jalo ka teng kana de morning re a re bona di media ka go nna gentse ka kontle bane ba batla jalo mona ga ya Afrika borwa to learn more gore ha re bua jalo ka Afrika borwa re bua jalo ka naga e ntseng jang re lebeletse molaotheo re lebeletse ka mokgweleng gore makoko a operate ka teng makoko kganetseng sone yanong ntlha e motho o ka buang jalo ka yone gore re iphitlhela re le mo seemong se e leng gore ga jaana re bua jalo Russia re bua jalo Ukraine re bua jalo di-manifesto tse di farologaneng tse di leng teng mo nageng ya Aforika Borwa ka makoko now re iphitlhela re na le gore dilwana di a ditlhatloga tsatsi ka letsatsi kgwedi ka kgwedi since re a re bona tshimologo ya ntwae mme only few yamakoko a leng teng you know they have spoken out about this issue motho bo ka riya le gore ha re bua ka makoko fela mo nageng ya Afrika Borwa ntlha e a ka gongwe ke engwe ya dilo tse leng gore ka re e a lebisitse maphata mangwe kana di departments tse di rileng not necessarily political organizations.
Well, ke mo ya dikgwetlho tse dikgolo tse ke tsang gore naga ya rona e lebagane le tsone gakologele gore naga ya Afrika Borwa e tswa kgakala le naga ya Russia re mope ka go isa bokgakala jwa 1960 ga ne the Soviet Union e gompieno itsagareng jaaka Russia e ne e ikgotlhela morago mo kamanong ya yone le Afrika Borwa morago ga the Shabir Massacre and so from there re ne ra simolola re bona the Soviet Union e thusa dinaga tse dintsi tse e leng gore o di bona mo borwa jwa Aforika go ka lwantsha seo kareng was the oppression of black majorities in various southern African countries. And so you had various liberation movements in their own respective countries. And so Russia took initiative, kgotsa kere the Soviet Union took initiative to support those various liberation movements ka dilwana tse di farologaneng tswapo in Namibia o na jalo le the People's Movement for the Liberation of Angola o nageng eo ya Angola o na jalo le the Liberation Front of Mozambique e ba ikitsang Frelimo mo nageng ya Mozambique and the ANC which was banned essentially mo South Africa. So Russia kgotsa Soviet Union e ne iphile maikarabelo a go thusa makoko ao a ne a lwela kgololosego ka dithuno ka go ba thusa ka thuto ya ntwa se ba neng ba se bitse guerrilla war and really just how to go about strategically mobilizing themselves and society in general against what were then known as oppressive systems. So di kamano tse di feleleditse di le gore they boiled over into the South Africa that we have today, where in now South Africa has this close relationship with Russia that is motivated, of course, not only by these historical events, but also by how these historical events eventually led to economic relationships or relations between particularly South Africa and Russia. Gompieno jaaka ke bua le wena jaana South Africa e na le dikamano tsa seikonomi and political tse e leng gore di kodimo thata re mope ra itse gore mo sebakeng se naga ya Afrika Borwa e setse e investile round about 77 billion into Russia and then you've got companies also that are active in Russia, Bonespas, AB InBev, Baloworld, jalo le jalo. But beyond that, you have also now South Africa having relations with Russia outside of the confines of their bilateral relations. And this is through BRICS, everything for it. Ke kokwane kgotsa ke so ka reng se grouping of Brazil, Russia, India, China as well as South Africa. And in that very BRICS, that's the establishment of the BRICS bank. Re bone jalo naga ya rona Africa bo ya dibilione di ka nna masoma a mabedi le boraro mo bankeng eo. And so those relationships that South Africa has with Russia stretch beyond even those bilateral limitations. So ke nngwe ya dilo tse o kareng di gapeletsa gore go nne bokete kgotsa di dira gore go nne bokete gore re bone naga ya Aforika Borwa e tsaya dikgato tse di bonalang tse e leng gore di totobetse kgatlhanong le naga ya Russia. But if you look at the relationship that Russia, South Africa has also with Ukraine, although not so much wealth in terms of the history between the two countries, but there are trade relations. There are imports, close to 400 million rand worth of imports or and exports. Se leng gore di a diragala magareng ga naga ya South Africa le Ukraine. So, seeing South Africa take this neutral position, ke tsaya gore ke sesupo sa gore Aforika Borwa ga ya ikemisetsa go latlhegelwa ke nngwe ya dikota, ke epe ya dikamano tsa yone with these two countries. And so, they've always proposed that there be a more humanitarian intervention in so far as the conflict between these two countries is concerned, right? So in the memorandum, so the Kalustan Yalo Teridibon in the Kakela at the United Nations, where they were actually proposed that the invasion of Russia into Ukraine be condemned. Rebone Jalo. So looking at those politics, it will support how all of those historical events have translated to what we now have as a political fiber in Africa, where you have now the Democratic Alliance, which continues and which is liberal in ideological position or in the ideological posture, airing. Se tshwantse sa direga ke gore Russia e tshwantse ya tlogela go dira se se dirang ka lebaka la gore e na le seabe kgotsa e feleletsa e dira gore ikonomi ya rona ya Aforika Borwa e ikwe botlhoko. So re bona jalo dipeterolo tsa rona di tlhatlhoga, re bona jalo oli ya rona e tlhatlhoga jalo le jalo. And so the Democratic Alliance being liberal in its culture, in its posture, it forgets all these historical political relations that the country has with Russia, and those are not important, because what is important to the Democratic Alliance at this point in time is that the economy must grow and that it must be protected by all means necessary. But on the other hand, you've got a political party in the form of the Economic Freedom Fighters that is saying, no, it does not matter what political or other economic implications may arise out of this conflict. What is important is for Russia to know that it has the support of the EFF and South Africans because of their contribution during the liberation struggle. And so these are two ideological bodies that have come together and that are clashing. And the South African government now finds itself in between these two opposing opinions or views. And it says it dira gore go nne bokete gore ba nne le tshwetso kgotsa ba nne le a position that is clear e supang gore ke direction e feng e leng gore ba batla go etsa. And so that will now give you a picture of the character of the ANC. They are not clearly liberal or conservative and are not clearly socialist. They are somewhere in the gray area. And so that kind of allows room for them to stand in the middle. In the middle. That can not link to the thing a supang. And so that also speaks to the diversity
e leng gore e teng mo dipolotiking tsa rona tsa Aforika Borwa e re mo. Ke a go batla jalo gore o ntshwarele.
You've been listening to the Mahikeng FM podcast. If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo, Saluaho.